LGSwagmusic.com.
Yeah, bro, Lego. They call me Mr. ICC, King Jabba. IAG Squad. Squad. Everyday ni kauka, igani za pali aso. Kuyambila kuseni, kufika na kumazulu. I always find a way so that I can make a better future for you and I. Pambosi na wana, manje nchito yako, ine nikachoka. You texting your exes, makozi na my meetings. You think I know nothing, but I know everything. I'm just waiting for a better time to come so that I can tell you.
Gone, then I'm gone. You never see me back again into your life. When I'm gone, then I'm gone. Susan, you're not gubera mbuyo. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine.
I think I'm tired of your bad behavior. Nakupasa tawi kota unga chinje nzelu zako. Bas chumo you going the same way. Nangani chani che ufuna mumoyo wanga weo. Cause bonseva mene umafuna. Ine ni makupasa. Bonseve umapempa. Ine ni makupasa. Nangani chani chamene sinakupase. Niuzi lepo so that inaine nizive.
Gone, then I'm gone. You never see me back again into your life. When I'm gone, then I'm gone. Susan, you're not kubwela mbuyo. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine.
Atanzelu za upuba, iwe suza kachinja. Ukaniona nafika, umazipanga po. Bonga kulibe vamene, wenzo chita po. Umazipanga oli, monga ndiwe oli. Kansi nzelu zako, izo niza ukapoli. I think time has come to take a step ahead. Apa nikaenda, ije kwa sila naenda. Suzani ona futi, kubwere la mbuyo.
Gone, then I'm gone. You never see me back again into your life. When I'm gone, then I'm gone. Suzani ona kubwere mbuyo. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine. Nishi chapwa na ya ine.
Lega Marquez MG BUGZO Man Candrus Evra my guy T Muma Nacho my bro G Kila Wiku Nazri Junior Stone Fuso Academy
lgswagmusic.com.